highlifeng.com.
Glory to God, be the glory to God, be the honor,
be the
honor, be exalted
forevermore.
Oh, yeah, we're on a mamo,
come on, and
Gina came.
A great Jurmano,
Gina came. I said, yeah, Kelly, Gina,
Forevermore.
I will praise you through the days of my life.
For you are King of Kings, you are Lord,
you are the King.
From ages to ages,
from ages to ages.
Oh yes, I will praise you.
I will praise you, Lord.
24 years,
yeah.
They are bowing before you.
They are saying you are what,
you are one.
Hey,
you
forevermore. Hallelujah. Forever you remain the same. Ekele ni kena komele.
Nese pika adi kwa imosa.
Kini mozo tiye moros.
Nge sianga wikile.
Oye marobi mwa.
Oye marobi mwa.
January to December. You remain the same. You are what? You are what?
Oh, Oh Jesus, one of my sobwemo.
He goes sirim, obiebele,
benadi ligo. He goes sirim, obiebele, benadi ligo.
He goes sirim, obiebele,
benadi ligo. Timoni goes sir. Obiebele, benadi ligo. Ewo, anom nandulo.
Chineke, Chineke, oh, Chineke,
Chineke, Chineke, Chineke,
Chineke, Chineke,
Chineke, Chineke, Chineke,
Chineke, Chineke,
Chineke, Chineke, Chineke,
Chineke, Chineke, Chineke,
Chineke, Chineke, Chineke,
Chineke,
Chineke, Chineke,
Chineke,
Chineke, Chineke,
onye nleta ya mbu Jesus
ikpo batara m wesi momu deredu nino ya
ejere m otutu ebe di chiche we meme
isiri m niga gbaghara m eziokwu ezo
chukwu kobie mere wo
una nwa gị merela m na
Akma forum ni mazara keme ne mwe wonye nye maka igo sirim obi ebe em ne di ke
wo anom no lu nye ga